inangnalulam angnalulam yibawlawa yibawlawa wangisulelayo inangnalulam angnalulam yibawlawa yibawlawa wangisulelayo inangnalulam angnalulam yibawlawa
Hey, what's up, pek kodo lama je, blok pek kodo lama je. Is kar sam sojin long si kan le. Ya, keman ozala. Ya bafana bam. Ya bafana bam. Ya bana ma je yeka tata. Yeka tata ngis. Yeka na skunge manje no vuke manje no skunge kanda. Nikuthatha phi bafana bami, nikuthatha phi bafana bami, nikuthatha phi, nikwenza kanjani ukuthi liba ngumsindo endlini sihlezi sibadala, nenzani bafana? Nabona bafana bami, mina ngisiyela umculi kamasikandi ohambe hevuza zonke iindaba zabantu lezo, angihevuza iindaba zamuntu mina. Kodwa ke manje ngithi angithatha sisiqumo ke ndilungise i-country manje, ngifuna ukulungisa izwe, ngifuna ukushanelana kumasikandi, ngifuna ukushanela bafana bami, ngifuna ukushanela ngifike ku-clean. Hhayi, unenkinga bafana bami, abuye esayidini, abuye eceleni, yangithola. Hey, abuye eceleni angithi angithola sibuku. Ya. Ha. Number 1. Bona ngene emncindweni manje. Nale awusho awutshele mina, utshele mina, ungitshele kahle yezwa. Utshele kahle, ungitshele nje kahle. Nikuthatha bafana ukuthi sithi sicula lapha bafana lebe likhanda abahlala. Awukhazele mina. Eh? Phendula mayo kathi ngilalela mfana wami. Hayi mina bhuti. Hayi mina bhuti nje kahle kahle. Ndekade bengithi ngithi ngiyazama kodwa ke bangalungi. Okay, kumela phansi amboza laphansi, uyangithola mkhulu. Get out, come on. Lapha number 2 beje woza mkhulu, woza phansi bro. Ukuthatha phi mfana sikhula si-serious mfana, sikhula mfana siyibhekhe ingoma niqhamuka nokwenza amahlala phani namfana. Ukuthatha phi, chazela mina.
Hayi wena mbrotha nje mfethu. Wena mbrotha mfethu nje umane umwami mfethu wena. Ayikho into engasixabanisa mfethu. Mina siyazwana nawe ukuthi nje phela nami njengoba usuke ubona ngihlekisa nje ngiswena ezithi abantu benginaki.
Oh, bekunake mkhulu bese umosha umculo wethu liwuhliphiza ngoba liwuhliphiza nje.
Hayi malume nje eqinisweni. Ngasho ukuthi
musokuhleka, 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 umqiniso.
Hayi malume ngiyaxolisa ukuhleka kodwa nje eqinisweni ngasho ukuthi mhlawumpe ngiyagcina ngcinje namhlanje ukwenza lokho.
Ya, ya. Kutata kuthongothongo mali, kutata kuthongothongo. Nyovu, khema, uyasadini pa, phansi bhulungu. Thatha phi mfana wami, kuthatha phi, kuthatha phi my boy ukuthi sibadala kangaka abafana sisebenza emsebenzi. Nithatha umsebenzi wethu liwuhliphize phansi ngalo hlobo. Kuya ngapha, khuluma iqiniso. Kwenza njani mfana wami, tshela mina njengomalume wakho. Khuluma nami, khulume nami. Mahleke, mahleke wena. Angihleki nawe phela mina.
Ah, mama ngoba mama kuchela. Mama kuchela. Papa angithi manje ubuthi wami fuzisa. Ngiyi fuzisa ubethe. Ubethe. Ubethe ngamthola lapha na. Esale ndili. Hayo yanga ufala usikile. La stapa sentelis.
Hawu. Udalo.
Yebo, mama ngoba nje kunjalo nje.
Bathe uwe nje wena ohlala endlini enomnyango wesivalo setekisi. Eh bafana bami ngiyezwa kuthiwa nithosa ngishaya amaqanda ngobaselina la. Sibhizi sibadala siyasebenza, ngilibele ukuganga. Niyaganga ya? Niyaganga. Isikhathi sokuthi ngilungise i-country ngiyahlanela. Lalelani-ke bafana bami. Njengamanje phumani niyodlala phandle, niyangithola. Phinde nima ngumsindo endlini, ihleke samahlokohloko ngisihliphizile manje. Sihliphize sahlakaza kubheka le. Hlokohloko nehlokohloko nambe noba ngumsindo le, siyasebenza la, asidlali lapha, niyangithola.
Hayi yebo, yebo malume brother, sizwe kahle nje sonke. Sizwile nje malume, ngesaphinde sigile imkhuba. Uma ngathi manje phakathi kwendwedwa ngakho mpoza shayi hithi njengamanje, angayishayi hithi. Cha wena malume, akekho njengamanje ongayishayi hithi njengamanje. Vele thina udomo lwethu nje ukuthi singosomahlaya. Shonani khona-ke le emahlayeni.
Shonani khona emahlaya, khumani la ndlela. Khumani, 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 khumani. Gadi, gadi, gadi. Eya, awu, awufuna kemthwesa. Eya, awu, awufuna kemthwesa.
Ngiyalitshela bafana bami, ngiyalitshela wena sweet wena, wena sweet wena. Wena, uyangusinda wena, usindela noba nakho ingoma uyayishaya mfana wami, uyeza mkhulu. Uzayishaya ingoma manje, kodwa makwale bana udlala mfana wami, uzobalandela. Uyaphandle nawe.
Eya, awu, awufuna kemthwesa. Eya, awu, awufuna kemthwesa. Ngoba bafana bami, khumani izindaba nje ngempela ziyagogoza ikhanda phansi kwamadolo ngoba ngimnyaka siyibambile ngisho ngabizwa umehla sikhofa uDuluDulu ofika kutshele ngaleyo ndaba. Duludulu,
Duludulu,
siyahlehla mkhulu kunamanga ukuthi kade siyibambile.
Eh we Duludulu, awutshele mina.
Tshela nje ungajahi. Uyayibona ukuthi ingoma sihlalise kanjani? Kulezi nsuku uyakewula nje, uyakewula lezi nsuku. Yini ingoma le usayiphusha namanje?
Hey, 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 Shabba, hey, ladera na we sefo. We sefo. Na se fanganjani lene zigzeko. Ya kumbule zigzeko wa fangi sefo. Yezo mpana mtu opis, kezi ntugu ya sefo. Ya kumbula kutu. Hadi pinde kukumbuzi ya kubawla sheshukoto. Wa se fanganjani lewe mpukuze. Wa se fanganjani. Se fanganjani mamsala chila bandega kwe kemi. Hile banga na mtela mina. Mtela mina mtela bantu. Wena bigela mina mbigela bantu. Bigela mina wena. Wa se fanganjani lewe mtobisi. We can't have a candy festival. Tell me, and tell about. Where's the four? Say four. Eating a pen and 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 Giting a tepa, ya tabula, and the most hangover. Singapu, and I went down for the Fala Samanda, who swung with a little shit, my feet only. Giting Shai Shopasami, I could come up to the pass when I get them coos and over. Sequasa Makula, Makata, Blanco, and the Velasia Sense. This is a bang of Banga, and I did Mama Batas, and Sakina Kunapur, among other two brothers, Yanet. This is a bang of Kapis of Mbata, Umakabish, Pamato, Umsasa, Pam Panas. He goes on giving on Quebec. Oh, your teacher of Christiana, who for us, I got a little say. It's Nakuloyaga, 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 put his feet and Tumala Panabama Babi, Ubusan, Pamazi, Utisha, Upakos, Utabalu, who's at Sinom Kutu Sabarajan, you see. My Sabanako, my Saban, a fellow, who's Panapan Pancho, what did I think of a poor food? Who has a Telanan, who's called Upankos, what I'm getting the Kulomash. I saw a table move from one game, I got a little bit of a day jazz. We don't know what just to call a rock. Oh, we need a lot of my dad, who's so far my dad, who gets a cat, who comes in our own dava. We could never hope our father to book a book and put on a patch of music from a long time last night. Hey, Sindros, send it upon us. I imagine I'm paying for my dinner. I want to tell a part of Jabu to look for some cool on my cat and go home. Uchalu sandile umfaka mnye lokuta sale phaka sale saka simhlophe phunzi kapachi angithe vele nje sayifu kingo mawuso ayisaba ngaphethe ayisaba ngakubrundo somkhulu namajelo omne toza kana mabhasi ngaphezu makhaya ana bekome sengilela nangayisenga imili yokubhakaza uzo sajabule impapho zomthakathi ubethoke sanza zonibona izo ajabule umehlo mfanquma wajabule umsihlazo ufasa nephatho lasequntu asihlancane nje emnyama hey abanazi ibhora bakhumbula imbambo laba ayisaba ngajabule ugelisa imbe umathuli phatho lasempangeni wasehlekancane usibane mtshala wathi angangazi njalo kuyakwethu ukuye wazwaqolola usakhile ufanqumana phansi malakanibela wathi ilapho-ke ingoma mfafa kuthi kodwa ngithinda utekateka itekas wagiye waqolosha umzala wami umjabu umfakansele wathi ilapho-ke ingoma wahlekancane uhlakanipho kodwa ngithina nguga somguga Ngithi kunjalo kuphinde kube njalo kuphinde kube njalo kuphinde kube njalo futhi Ngihlaba ingoma ngajabula ubhetshane umfo kamyeni Wajabula uthokozane umfo kanyeni Kodwa ngithina libombi ipuli libombi ngani makanyana zonke thanda kuzo walelo kuphela kwenyanga Ngayihlaba wajabula uvusa umfo kamthelezi Umphathi wezelawunikhile Ngithi mina utshe ngikome neshele Umbobo zefendi zitatha Usuku wayishasa hleleni Shene sokalisa Yengani ngangishilo mngana muthi mazikwehlula nenza ugijime njalo ukuphikelelela esikotini komane ubela ngizala khona kamvubu kondaba Ngithi ufike ukhuleke mngana muthi binanga topo emkasela sikasamazala semkhontweni Angithi uyangithola sibufuku Ngithi shebeleka mshebeleza ungathi ubonene enganeni kodwa ngiyithaqaza Ashi!
Uswati wangyasaya nsuke nshayi tenzena Uswati